Now the speaker will mention a noun, and you will repeat the noun and add the appropriate Swahili equivalent of this if it is singular, or these if it is a plural noun. The correct answer will follow after a pause.
Mgeni.
Mgeni huyu.
Wageni.
Wageni hawa.
Mlima.
Mlima huu.
Milima.
Milima hii.
Ziwa.
Ziwa hili.
Maziwa.
Maziwa haya.
Kitabu.
Kitabu hiki.
Vitabu.
Vitabu hivi.
Ndizi.
Ndizi hii.
Ndizi.
Ndizi hizi.